kumuki takele kawi kumadumi wanye Mayona kaloki kamwita nukume Nikwita nuke vanini nenda tusame Wanda twitho enanza maya mundu na umae
Ewa mtendani Kilede ripoti ye Mwako maketui central Changwivya Shambiki Alfonsi kilunchawe Obisaki tui County revenue
Okay, I'm going to go.